na familia zao na wake zao na watoto wao na nini. Kwa na mimi ambacho pia ninaamini naendelea kujazibia kwenye WhatsApp page, let us be aware, let us know. Kuto kukubali na kutokuwa aware haimaanishi kwamba ile kitu haitotuathiri.
Yeah.
Ila tukia aware itatusaidia namna gani we are handling ourselves, namna gani tunawaza, itatupa ile itatuwekea kuwa kwenye nafasi ya kuwa kwenye kuwa evil character zetu. Do we have integrity? Let us cultivate integrity. Let us cultivate great characters. We are human beings, kweli ni kweli, lakini I think it's high time tuachane na mambo ya kukumbatia wanaume tumeombea udhaifu, wanawake tumeombea udhaifu. No, we can do better than that.
Yeah.
Kwa sababu hapo hapo kwenye ambako sio tumeombea udhaifu hivi, tumeombea udhaifu hivi, shetani anatafuta hapo pa kupenyea. Alafu tunakuja kupata hasara. Ni sisi sisi wenyewe binadamu. Yaani sio tu wewe peke yako ambaye utapata hasara. If it's a broken family, watu wengi sana wanahusika, wanapata athari jamii kwa ujumla. Wewe ukaweza kani familia yako ndio ambayo ikibote, lakini kama inatoa kile kitu. Sasa kesho kishokuja. Hi guys.
Hello everybody.
Welcome back.
Welcome back. Welcome back. Yeah, so what's your name, madam?
My name is Gypsy, just call me Gigi.
What's your name, mama?
Now everything you can do now, I'm going to show you something, imagine.
Yeah.
And it's something
that you have in.
I'm like,
you can't tell you how to do it.
Yeah, I'm
going to tell you how to do it.
Yeah, I'm going to tell And mimi ni Belinda Leifert, you can call me Belinda Pavolita.
Oh yeah, karibu tena guys. Asante ambaye umeendelea kuwepo pamoja na Sikio Podcast.
Thank
you for subscribing, liking, commenting, sharing and everything that you do, even for the ones that have been praying for us, asking mnafanya nini? It really counts.
Yeah.
Wale ambao mnauliza bado mnaendelea kufanya? Yes, bado tunaendelea kufanya.
Yes.
Nashukuru kwa kuuliza.
Yeah.
So, karibu tena.
Yes, karibu tena.
Yeah, na
you look beautiful, by the way.
Thank you, you look
and
good.
Guys, thank you. Let me tell you something, guys. Jiji, nile amejisuka. Au na mimi naweza kujinyoa, ndio najinyoa mwenyewe.
Yeah.
I should do that.
Yeah. You should do that.
I should do that.
Yeah.
How did you come about kuweza kujisuka? I remember zamani, nilijua kama nimesha kushare this story hapa kwenye platform, lakini I think I shared it zamani sana, hivyo hivyo, kwa inspired. Shoga yangu, kama mwenyewe nywele. Mabutu kipindicho na sasa, mabutu niko nao. Kasima basi hata niweza ndio.
Mambo yasiwe mengi.
Mambo yasiwe mengi. Babisuka. Ndogo, 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 ndogo. Ndogo, ndogo, ndogo. Ile mikono. Niko kapai siwezi kufanya chochote hata kula siwezi. Nailishwa. Mikono inauma hivi.
Yani lakini bado unahisi kama kuna some part of dramatic na last one niweka up like that.
Guys, umeshawahi kujaribu kujisuka mwenyewe? Achana na mabuti. Kujisuka mwenyewe nywele. Hebu ile process ya kukata mstari
unayoona.
Ndugu yangu nilitoka pale. Nakumbuka ile siku alinilisha dada yake. Utakuwa wewe hivyo. Nakumbuka ile siku alinilisha dada yake. Jamani nilikuwa sijiweza badani. Ile siku alinilisha dada yake nikasema mimi
hiyo tena.
Aha, mwana kulifai.
Mwana kulifai.
Ili baki kumabutu. Nywele ni kasima mimi jamani nita kwa nina kwa shoga yangu. Jamani so guy. She has done her thing.
Yeah. Napokea booking.
Yeah.
Na watania guys.
Booking zuto akiwa nataka hafu kwa hivyo kwa nakiata hauni.
Aha.
Abutu yu binti.
Jamani. Amina mtu anahitaji mtu wa nanili.
Keliza. Nisee kwa nazai. Kama nikiwa primary na nijua kusuka zaidi. Kuna ndugu yangu bwana. Kuna mpenzi wake, kakaangu huyo. Basi hiyo ndio ndugu yake wiki.
Sasa si
naye ni kama dada. Basi tukuje kusuka nyumbani. Bure. Sana mimi tunasaidia hiyo. Toto mimi hiyo hela hata kama nasuka shilingi 5 italia.
Nenda kusuka bure.
Nenda kusuka bure shoga. Ngome inaanza kwenye kukata mstari. Sana ilikuwa la mbao.
Inasimamisha.
Inasimamisha. Nasikia kama vile upanga unapita shua. Mimi mtoto ni nini? Yaani nina, yaani
unakwanguliwa.
Unakwanguliwa. Hapo ni mstari. Kusuka. Ndugu yangu ni vita, vita ni vita mora. navutwa hivi, navutwa mgongo, unajua unainuka na mtu hivi na nywele sio rasta. Nywele sio rasta. Ndugu yangu alipokuja kuchoka akasema lakini hanyoa. Lakini sijanyoa kwa sababu hiyo. Ila jamani kidogo kidogo. Najenga ya kwenye kioo jamani. Nywele nilizotoka kusuka haijatosha nusu saa. Nilizovutwa. Nilizokatwa mistari kuchongwa kama vile nachonga barabara. Shoga nyeka ile speki mbizi za picha.
Asa ikuwa anavuta nini?
Mistari zigzaga.
Mimi najua watu ambao wanakataka mistari kwa kuumiza mara nyingi mistari yao inakuwa imenyooka.
Unakuta mimi kwa kinyume. Na unajua mtu ile ukivuta kwa madeni ile inatoka pale hadi baby head imekuwa sana. Shoga nyeka ilitoka pale baby head imesimama hivi kila kitu kimesimama hivi yani ni kama zingine mistari zingine.
Ulikuwa unavuta nini?
Maumivu yale yalikuwa yamebaba. Baada kwa ile end result. Anyway, kuna watu wanaweza kuwa na mia nayo, kuna watu wanaweza
kuwa na gharama jamani. Somo la
gharama sana. Hiki somo la
kusemeje?
Sasa umenichekesha
jamani.
Shule ipo
na wewe. Mbona uko unalipa nenda kusoma nenda kutafuta. Mbona
wiki kwa
nini kama ulitaka usuke bure?
Wewe ndugu yangu.
Pia kasema wewe.
Hakikisha
ndugu yake baby. Hakikisha urudi tena. Nani anataka kutoka asubuhi? Au turudi. Alirudi wapi?
Na mzadi nyele mtaji za kibaba. So guys, that was just to tell you kwamba jiji amenisuka and she looks so beautiful.
Thank you.
Guys, welcome back to your podcast.
Welcome back.
Thank you for staying. Mm-hmm. Thank you for being around. Thank you for sharing the word and everything. So, back to what we want to talk about today.
Yeah, and before that, it's now. Simi yetu ya mwezi huu ni
prepare. Kama ujiangalia our first episode ya April, go back and check it out. Utapata so much from there.
Yeah.
So,
what are we talking about today?
Okay. Umeshuku kusoma na saving. Don't prepare don't prepare tomorrow for your kids. But prepare your kids for tomorrow. Umeshuku kusikia?
Nilikuwa sijai kusikia until nilipokusikia.
Nimeisikia. Alikuwa anasema usiandae kesho kwa ajili ya kesho. Mwandae mtoto kwa ajili ya kesho. Yes. Lakini pia sio tu mtoto kwa wote. Usiandae, wengi wa tunaandaa kesho. Kesho itakuwaje? Lakini ukweli ni kwamba kesho ni very much unknown. Especially kwenye dunia ambayo tuliopo sasa hivi, kesho ni very much unknown and we don't have control na hiyo kesho. Yeah. Like hatuna namna ya kujiandaa hiyo kesho. Lakini tuna namna ya kuandaa sisi kwa ajili ya kesho, kwamba kuwa tayari. Ndio tunarudi kwenye ile theme, prepare.
Yeah.
Kujiandaa kuwa tayari kwa ajili ya kesho, kwamba however kesho itakavyokuja, isini catch off guard. Hata kama sijui yani nijiandae namna gani, lakini kuna vile namna kuna videos ambazo nilikuwa nimetumia juzi and probably some of you mmeza mkamishe kuziona. Kuna video moja, kuna mdada mmoja mzungu. Sasa kwa sababu hatujui mambo ya copyright na nini, anaona kama we can use her video to showcase it. Lakini maana na mambo haya mnashangaa, he, ndo kwanza wenyewe tuna establish our foundation data, mambo ya copyright
inaingia.
Kwa hiyo lakini kuna this video, kuna this dada, I don't remember her name, lakini po nimekutana na content Instagram, anaonyesha like tell if this is AI or if this is real. Yeah. Kwa unakuta setup kama hivi, anakuza this is AI or real. Kwa unakuta this is real, mara dafa, he, this is AI.
Yeah, like, is this microphone real or AI?
This is real, he, AI.
The record, AI, this is real,
guys. Yeah, Gigi's real, guys. She's real. You see, she's real. Kwa hiyo hivyo. Haya, kuna video nyingine tena niliona. Dada Salome kama remember tulishie kufanya naye session ya yeye. Alikuwa ameweka status akasema shikamoo AI. Ilikuwa ni video ya marais wa nchi mbalimbali duniani. Wanaimba ule we are the world. Kwa sauti zao, kwa accent zao. Yaani hapa alikuwa rais wa Marekani, rais wa Russia, rais wa South and North Korea, rais wa yani hivyo. Like they come together wanaimba. Kwa sauti zao, kwa accent zao. Yes. But it was all the time.
Yeah,
and it looked for real.
You can hardly tell because
they know their voices. Yes, yes. So back to what we just wanted to share, Kwamba. All that, eh? From a few years ago, not even 10 years ago, we could say even 4 or 5 years ago. But some of us, maybe Koembo Nagala, maybe Kona, you are on that. Lakini kwa sisi, especially kwa sisi context ya Tanzania, na technological advancements, ambazo tunazo, sio kwamba tupo, you are living in 2050. Kwa level ambao tulikuwa na some years ago, vitu kama hivyo ni vitu not even anticipate. Unajua tu teknolojia inakuwa, computer, simu, vitu kama vile na nini, AI ipo labda kwenye kutek, ChatGPT, vitu kama vile, si Gemini, whatever, nini nini. Lakini, sio mambo ya deep fake, sio mambo ya nini, kumanipulate videos, kumanipulate audio, na vitu kama hivyo. I remember kuna video, miaka kadhaa huko wakati Barack Obama alikuwa president. It was either his first term or second term, like in 20, during like one of the campaigns. Because it's a woman, it's a governor, it's a certain video, and we're going to mention Kwamba. He's talking to the people who are going to come back to vote for him, Lakini, Anatukana, like Anatukana, the past word. And then, he can't come back like he's going to come back to why would you do that? Yes. Lakini, what you're going to come back was not a real video, by that time, AI deepfake haiko common. Kwa like, uwezu kama mbiyo mtu kama that is fake AI na kama vile. So, kuna watu leo hii hapa, bado, unakuta mtu kumambia kwamba AI imefanya hiki mtu wazati kwa mimi. Lakini sasa tuko kwenye dunia ambayo, everything looks so real while it's not there.
Yeah.
Kwa kesho kishokucha, unashangaa, unaamka, unakutana na video yako wewe, ikiwa podcast right, unaangalia. Unakutana na video yako, unafanya something very good, very nice. Utafeel proud, sindio? Lakini kuna utengizo na AI. But let's assume, unakutana na video yako ambayo unafanya something inappropriate. Ambayo inaonyesha kwamba it is really. Kuna mama yako kule na mtumbo, hajui mambo ya AI.
Where?
Lakini smartphone zimewafikia majirani au vipi. Kijiji kizima, kama kuna anayejua na kuelewa mambo ya AI ni mmoja wa wili. Tena anaweza kufanikisha vitu. Anaonyesha jamani mmemtuma mtoto mjini ndo mambo anafanya ni haya. Kumbe ni AI. Kwa kuna vitu kama hivyo vingi. So tunarudi kwenye ile kwamba ule msemo wa kwamba usiandae kesho kwa ajili ya mtoto wako bali muandae mtoto wako kwa ajili ya kesho. To extend sio tu kwa mtoto. Hata kwa nini kwamba like mtu kama mtu ajaishi ni mtoto ama ni mtu mzima ni nani? Anybody. Andaa ujiandae wewe kwa ajili ya kesho na sio kesho kwa ajili ya wewe kwa sababu you don't have the control ya kesho itakuwaje. Kesho inaweza ikaja hivi ikaja vile. Sasa turudi hapo kwenye kuongelea mtu sasa anajiandaje kwa ajili ya kesho. Kwa namna ambavyo you can share. Au hata kama before that if you have something to share.
Najiweza kusema kwanza ni kwamba tupo kama ulivyosema we tupo in seasons ambazo yani cha kweli ya kijijikani cha kweli cha wapi kani cha unge. Especially when it comes to technology namna ambapo ime advance. Na the good news or the bad news is hakuna namna ambayo you can avoid technology. Yeah, ukiamua kujifanya hai exist itakukuta tu. Sehemu ambayo itakukuta. Sasa sala ni kwamba itakukuta kwamba you are aware kwamba this is technology. Ama ndo itakukuta, ndo ndoa itavunjika, ndo relationship itaharibika, ndo people's integrity itaharibika, imagine our pastors, yeah, watu wanakosa kazi and all that. So, nachoweza kusema cha kwanza kabisa ni kwamba hatuwezi kujifanya kama tuko kwenye ulimwengu wetu peke yetu. Yeah, nakumbuka jana nilikuwa na jana navangalia jana from leo tunavyotake nini. Nilikuwa naangalia I think Syria kuna tangazo ikali imepita ikaonyesha kwamba ilikuwa ni ni wiki actually nadhani ya mazingira kwa KKKT Tanzania. And askofu akanasema kwamba unajua wa yaani Wakristo wengi wanaamini kwamba swala mazingira labda ni mambo ni swala la kidunia yani swala la kidunia kwamba sio swala la kiroho. Kwa hiyo kama jambo ambalo kama halituhusu, na kuna wengine kama hadi they are shocked kama oh kuna wiki hii kuna siku ya mazingira and all that. Yeah, sasa nikija kwenye upande huu mwingine, ni kuna vitu vingapi ambavyo kulingana na setup ya maisha yako, either you're a Christian, you're a believer, or just tu kuna mfumo wako na wewe wa maisha ambao upo umejiwekea na unakuwa unahisi kwamba kuna vitu ambavyo havikuhusu wewe. Why vinakuhusu? Tena vinakuhusu ni wewe ambao havijaomba permission. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu unaweza kujua kama vipo na you can decide otherwise. Kama okay, this is not for me. Na kweli visikusumbue.
Yeah.
Yeah, from the choices nguo aina gani ya nguo za kuvaa. Unaweza kama mimi kwa kweli siwezi kuvaa nguo ambayo labda inanyesha mkono, inanyesha nini, mimi nitakuwa na vaa tu labda mzito naita star. Siwezi kuacha kitu changu wazi, you can decide on that. Na hakuna mtu atakayekusumbua, hata akikusumbua niweze kusumbue sana wewe. Yeah. Unaweza kama mimi kwa kweli siwezi kutumia sukari kwenye vyakula vyangu kwa sababu ya moja mbili tatu. Labda hata nyama situmii, natumia mboga mboga na matunda. That's well and good. Lakini kuna vile vitu ambavyo havipo, havijatupa permission ya vituhusu au vituhusu. Ni kwamba tukiamua kujifanya havipo, ndio sababu vitatukuta off guard. Ambapo vikitukuta off guard, mambo ni mengi. Ukianzana na kuwa overwhelmed in everything, inaweza taka tu kutoka nafasi ambayo hatuwezi kudili navyo. Lakini niongea labda from the point of kwamba kulingana na setup ya maisha, umeamua kusema kwamba tuongelee sana specific kabisa bila technology. Kwa nini technology inahusu? Kwanza nafanya nini? Mimi labda mimi nafanya zangu tu biashara yangu, naenda na duka langu kaya yako, naenda kaya yako na rudi. The most technology imenihusu labda nikitumia Instagram, social media kwa ajili ya kupost and all that. That's it. Sitaki jambo jingine. Fine. Haya, leo jambo lako limekukuta huko kwenye mtu kakutengenezea wewe. Unachokishika unakitangaza kwa heshima, hata unauza nini, labda unauza cover za simu. Lakini AI mtu kafanya pale, unauza labda yes, then kwenye zile picha badala ya cover ya simu unaonekana unauza
madawa.
Na mdomoni unatamka na sauti ndio hii ya gift. Sasa hapo ndio mchezo unapokuja hapo. The first thing, kwanza you're not aware hata kama hicho kitu kipo, kwa sababu hujataka kujiandaa kujua kwamba okay, like ile kuwa aware na kuwa updated kwamba like okay currently there is 1 to 3 1 to 3 at least. Not kusema kama utaingia darasani kwanza kusoma about AI, kwanza kusoma about what is going on in the world and all that. Lakini ukishaanza kusikia kitu ambacho kinaongeleka zaidi ya mtu mmoja, at least pay attention. Fikiria, give it a chance ya kujua what is it about and then decide from there. Kama hiki kitu kinaweza kuni affect inaone wanadha kwa wakati wowote au hakina. Ukiona wewe ni hakina kabisa, chana nacho. Lakini kama ni kitu ambacho unahisi kuna sehemu tu nitakutana nacho, either kwa kujua, kwa kutokujua, kwa kujiandaa, at least make an effort. Kuwate na idea like what is it. Ili kikitokea, of course kuwa shocked kupo. We imagine unaiona sura yako, au mdomo wako, sauti yako inaongea vitu ambavyo hujawahi kuviongea, au leo, hata tu kitu kizuri. Labda imesema sana ni sala, lakini inaongea Kichina. Wewe hujui hata kusalimia Kichina, you must be shocked like, hey, is this me speaking Chinese? Yeah, as much as it's not a bad thing. So the moment unajiweka kuwa aware kwamba kuna moja mbili tatu, kwanza kuna mzigo mkubwa sana inakupunguzia, maana ujinga ni mzigo. Na ujinga inaweza ikaja kwenye information nyingi sana. Kiachana tu na kitu kuweza kusoma na kuandika. Ujinga pia ni pamoja na kama hivyo. Kitu kio kijui wewe. Unakuwa ni ujinga kwenye eneo hilo, in that area. Na kama unajua, ina maana umejitoa kwenye fungu la ambao ignorant people. So just make yourself aware. Kwa udogo ule unaweza kuwa aware of it. Hii kitu kikija kisikutikise sana kama ambavyo labda yani people anticipated kwamba ungeweza kutikisa. Lakini inakupa nafasi ya kujua unaanzia wapi. Naweza nikasema nimeupenda huo msemo as much as sikuwa naujua before, kwamba let's not prepare tomorrow for our kids, but rather prepare our kids for tomorrow. Kwa sababu especially kwenye mazingira ambayo tuliyopo sasa hivi, hata sisi nadhani kuna baadhi ya vitu hapo nyuma tumevikosa kutokana na hivyo maendeleo, of course technology and all that. Imekuwa ni namna ambayo ni kama ndio kama the mtu sasa spoon feeding or something. Yaani kuna namna ambayo vitu vimerahisisha, but it's not a bad thing. Vitu kurahisisha, lakini huyu mtu ambaye amerahisishwa kila kitu, ametafuniwa kila kitu, kinapata nini? Mfano mtoto mdogo anapoanza kanyonya, atakunywa maziwa peke yake, atakuja ataanza kula, ataanza vitu vilaini, vitasagwa kabisa, yani vinakuwa kama hata atakula ndizi, lakini ndizi ilosagwa kabisa, penkoni anaila imeform kama anakunywa maji au anakula nini, lakini kwa sababu yani uzito ndio umeongezeka, lakini ni kilaini kabisa. Taratibu ya mtoto anatakiwa aanze kufanyaje? Labda una smash kwamba hausagi kabisa. Ukismash na mara kuna particle zinabaki. Hasa wazazi na mimi watajui hivi. Yule mtoto usipokuwa unambadilishia texture ya chakula with time, anaweza hadi akawa na meno yote na asiweze kutafuna chakula. Ehe, kwa sababu sio kitu ambacho anakijua. As much as anaona wengine mnatafuna wali na kula nyama mbasaye, yeye kama nyama yake inakuwa blended, basi subiri ile nyama isagwe, my friend. Kuna watoto hawajisubiri kutafuna, hawana shida ya meno, hawana shida yote, ni vile tu they were not introduced kwamba baada ya muda fulani sasa tumetoka kwenye blend, tumeingia kwenye kusmash. Tumetoka kwenye kusmash, tumeingia kwenye utapikio, kama ni ugali ni chakula ni wali, lakini utapikwa inafuma baada ya kuboko itakuwa laini. Sasa umeadvance baba, mahindi haya hapa utaanza kuchemsha, utaenda mbele kitu kimechomwa kigumu kimelala cha jana. Ile ni kuendelea kumwonyesha kwa
kikokoto, tunajua kwa
anajua. Kwa hiyo
hata ulinyo kwa kikokoto
kwa kuna hivyo vitu, lakini hata mwingine kuna watu ambao wamelelewa peke yao au mazingira ya wenyewe. Ni rahisi yule mtoto kuwa na vitu vyake, ana sahani yake, ana nini yake, anakula tu mwenyewe. Leo ukimweka kwenye kushia sahani, kuna namna ambayo atatoka ajeshia. Not to say kwamba tuwachanganyishe, lakini najaribu kuonyesha difference ya kwamba ile exposure inayokuwepo pale ndio inayomwandaa yule mtoto au huyo mtu anaweza kufanya vitu gani. So wengi tunataka kuwarahisishia watoto wetu au hata sisi wenyewe kujirahisishia maisha, which is not a bad thing. Lakini tujue tu na tukubali kama maisha sio marahisi hivyo, na maisha yenyewe hayajawekwa kwa ajili ya watu wepesi wepesi. Kama ufalme wa Mungu tu una shindwa na wenye nguvu, sembuke tu maisha ya kila siku ya kutoka na kufanya nini. Kwa hiyo let's make ourselves aware. Yani hatuwezi kujifanya like we're not existing in the same world ambapo vitu vinatokea. Ni kama ambavyo useme like mimi naamini sana na nasali sana, which is true or which is a good thing. Kwa hiyo siwezi, kuna baadhi ya topics siwezi kuongea na watoto wangu labda au wadogo zangu, kwa sababu I just can't. Siwezi kujiona nikiongea na mtoto labda mimba inapatikanaje, magonjwa ya zinaa yanapatikanaje, kwamba lazima tuongee kuhusu kujamiana and all that, kwamba siwezi. Utajifunza sio, utafanya nini? Haya, watu sio topic hiyo, mwanao ndo aliumu, hajaenda ndo hajasikia. Najua yani kuna vitu we can't just say kwamba
labda hapo imetokea sio kwa mtoro, sio tayari mtoro,
sio ndo kama mtoro.
So the bad company.
And like this a lot. Kwa mwisho wa siku lazima tujiandae, as you say, kama inarudi kule kwenye masimu, this matter, let's prepare ourselves. Let's make ourselves aware. Kama tulivyosema, sisi ndio inatakana, not ICT people, not IT people. Sio watu ambao labda kazi zetu zinatuhitaji sana kufanya matumizi hayo na nini, lakini let's make ourselves aware. Tukiwa tuna taarifa, tukiwa tunajua what is going on in the world, inatusaidia kwenye kujua how to go about it. Na wewe kama ni muamini kwenye maombi sana, hebu kusaidia to how to pray about it.
Yeah.
Or basi angalia from that angle. Kama unahisi kama ikuhusu kabisa, basi ashuma tena kufanya kama prayer point.
Yeah.
Kwa sababu reality is ndio tupo kwenye ulimwengu huu, that's what is going on. Lakini ashumu wewe mwenyewe, leo ni mzazi, unaona picha au video mtoto wako anafanya kitu ambacho hakikupendezi, na unaamini yeye, na wakati sio yeye, na anakwambia sio mimi, na wewe hujui ya what is going on, hujataka kujishughulisha, you're not aware, upo tu hapo, unaweza ukatoa laana. Any like a lot can happen. Wakati mwisho siku kwa that huyo mtu sio huyo. Lakini nadhani ndio itarudi pale sasa, nadhani turudi kwenye upande wa what do we do. Sawa, AI ndio iko hapo, technology has advanced, there is a probability ya kuonekana hata mimi kipande hiki cha video naongea something else na tofauti na chochote, hata na facial expression ikabadilishwa ikaonekana naongea hicho ambacho sicho nilichokiongea. What do we do? Nini kitatufanya kuweza kuendelea kusimama na kusema okay, as much as this has shown this way, this is not me. Ni kama leo mtu aseme Belinda ni mwizi. nini kitakacho feel kufanya tujue kwamba sio mwizi, as much as video inatoka na kuonyesha kweli ume snatch someone's wallet. Nini ambacho kitakacho simama pale kusema kwamba that's not Belinda, that's not who she is. Kwa nadhani ndio kitabidi tuanze sasa kurudi kwenye kushughulikia na vitu ambavyo ni kama kusema kufanya vitu behind the scenes au kufanya vile vitu ambavyo hatufanyi tunapokuwa tuna hapa. Including kwenye kucheka wa characters. Tunajiweka kuwa aware of what is going on in the world. Lakini what do we do about it? Nini pia kile kufanya tu amini kwamba okay, leo nikiona kifanya I'll definitely know like this is not my husband. This is not my wife. This is not my son. This is not my daughter. This is not my friend. Yeah, lakini probably si jengo na usima na dondoka hapa. Sio jengo na dondoka. Unajua vitu vingine naweza tukaongelea tukaweka watu. Lakini imagine sasa hivi unatumia video. Hey, nyumbani kwangu kule. Nyumba imedondoka. Nini kile kitakacho, you know, yani kwamba nini kitakachonifanya nisichanganyikiwe muda huo nikapata hata attack nikafa. Napelekwa kwenye nyumba, na mwili wangu unapelekwa kwenye nyumba ambayo haijapata shida. Lakini nimekupa in the name of, nyumba yangu imepata shida, you know? Yeah, so, I don't know, lakini I think maybe we can, we need to know how to navigate through that, and yeah.
Yeah, mimi mwenye nadhani kwenye ile sasa, tuwidi kwenye, kwa mfano kama, kuna research, kuna some articles nilikuwa nasoma. Ambazo zinaongelea mfano mambo ya tunaongelea AI, artificial intelligence. Mambo ya artificial intelligence na mambo ya communication na nini. Na hizo some of the reports zinaonyesha kwamba tuko kwenye dunia ambayo authenticity ni sasa kwa kweli tunaongelea. Lakini ni vitu ambavyo ni halisi, information sasa tunaongelea kwenye communication. Yaani taarifa ambazo ni halisi, taarifa ambazo ni kweli na ni halisi, yani kwamba sio fake. Kwa mfano kama wigi, yani tunaongelea wigi, kuna wigi humanea na kuna synthetic. Ile humanea unaweza ukaipasi ukaifanya synthetic, unakuta mimi kama ipasi na yari pasi ya lesa dai kama kwambia ndio unaweza ukaipeka hapa kwenye kitu cha fulani. Haya, labda wanaume ambao wanatumia wanaweza kuelewa kidi kwenye product hizi zingine, mfano product za ngozi. Kuna ngozi ambayo unakuta kama kwamba ni genuine, ni real. Ile leather ni yenyewe inakaa muda mrefu na unaona
basi lazima ngozi yake hata ngozi zetu hai
leather. I'm so glad from takatifu kasoa kutumia na leather. Ile leather labda kiatu ama ni begi, kuna ile leather ambayo ni genuine na kuna ile ambayo sio. Sasa narudi kwenye ile ambayo nilikuwa natengeneza, hizo research zinaonyesha kwamba na kwa artificial intelligence tulipo na tunapoelekea kwenye swala zima la communication na information. Kwanza tumekuwa kwamba tuko kwenye information world, information era. Dunia ambayo inaongozwa na information fast. Ah, guys, forgive me very much. I don't know why this is happening. But anyway, let us pretend as though nothing happened.
Then what happened?
I wonder what happened. So, yeah. Kwa hiyo, tuko kwenye information world, tuko kwenye dunia ambayo ni ya taarifa, inaendeshwa kwa taarifa. Sasa hizo taarifa zinashinda kwa kweli na mashinda kwa, lakini inaendeshwa kwa taarifa. Kwa kama jinsi ulivyosema, one of the things ambavyo nadhani ni very important ni kwamba kuleta ile awareness kwamba jamani, kuna artificial intelligence. Tunapoongelea mambo ya telling member ama hiyo artificial intelligence, hata sijui kama ndio kweli yake, ndio kweli ndio mimi nafikiria watu kama mimi. Tunapoongelea mambo ya artificial intelligence AI, kuna wengine wanapata picha tofauti tofauti. Wengine wanapata picha kama ni robot, au mwingine tu akisikia AI anaona tu ni ChatGPT peke yake, au mwingine akisikia AI anaona ni theater tu na AI. Lakini kumbe as long as you are using a smartphone. Kwa wale ambao wanatumia smartphone and ndio guys your smartphone ni ya miaka mingapi sio iliyopita, lakini kwa current smartphone almost every smartphone inatumia AI. Whether unajua au haujui. Kwa hiyo sasa kuna matuna au yanayosema kusema kwamba AI ni kitu kibaya, lakini tuko hapa kuendelea kukumbushana kwamba tujiandae kwa ajili ya kesho, kwa sababu tuko kwenye dunia ambayo leo hii hapa unaweza ukakutana na information ambayo inaonekana ni halisi, ni kweli, ni kweli, lakini kumbe ile information haina ukweli hata sentimita. Umeona? Kwa sababu kama nilivyosema jiji kwamba tunapoelewa kwamba what do we do, how do we prepare ourselves for tomorrow kwenye dunia kama hiyo ambayo inabadilika. Umelala umeamka imeshapatikanika AI advanced level technology ya juu huko, imekuja imefanya mabadiliko, imefanya mabadiliko. How do you prepare kwenye vitu kama hivyo? Mimi binafsi kutokana na the information and the knowledge that I have so far, I believe cha kwanza kabisa kama nilivyosema jiji, awareness. We should be aware. waelezee watu wako wa karibu, wazazi wetu, wazazi wetu hawajui. Kuna wale watu ambao sasa mi sijui kama tuko kwenye kundi lipi, lakini kuna kundi la watu ambao teknolojia imewakuta halafu kuna kundi la watu ambao wameikuta teknolojia. Naelewa. Yani like they were there tangu kitambo. Teknolojia imewakuta, yani wenyewe ndo teknolojia inawamkia wao.
Sijua tu kwamba akikuwa sio kitambo
tumeikuta au imekuta.
Hivi imetukuta? No, tumeikuta.
Tumeikuta. Teknolojia imetukuta au tumeikuta?
Tumeikuta.
Tumeikuta. No, tumeikuta.
Okay, don't say it out loud. Sema out loud, it sound like.
Lakini tumeikuta. Kwa sababu kama ingekuwa imetukuta, as a good thing, ingekuwa ni tumeikuta.
Yeah, tumeikuta.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. We are just 16.
Inakuwa. Kwa sasa kwamba awareness, cha kwanza kabisa awareness kwamba mwisho wa siku tuwaelezea hata wapendwa wetu kwamba kuna kitu hiki na hiki na hiki. Maana unajua hata wenyewe sasa hivi pia our parents, our aunties, our uncles na watu mbalimbali, na wenyewe pia wanakuta they interact na social media. WhatsApp ni social media. Kuna vitu kibao vinatembea huko, video lakini nini. Hata unakuta mtu ni video za AI, mzazi anakutana nayo, mzazi anakutana nayo, hajui kama kuna mambo kama haya. Kwa anachukua information kama ilivyo, alafu anatembea nayo. Na yeye anashare, anaongea na tena mwingine. Kwa hiyo unakuta kuna kusambazwa kwa information ambazo sio za kweli, ambazo sio sahihi, lakini kumbe ilikuwa tu ni swala kwamba tunaweza kusema hakika kwamba hii ni ama sio, lakini kwa sababu hiyo. Kwa hiyo jambo la kwanza kama ulikuwa unasema kwamba awareness, tuwe aware kwamba kuna hayo mambo ili tuwajulishe pia wapendwa wetu tulizo tuna vitu kama hivi. Na kitu kingine ambacho mimi binafsi naamini with the knowledge that I have so far kwamba kitatusaidia kujiandaa kwa ajili ya kesho ambayo hatujui. Pia kuandaa na wapendwa wetu ikiwemo watoto, wazazi, kama unasema it's not just kids, ila wote kwa ajili ya human being.
Yeah.
The whole of humanity. Tujiandae, kwamba tujiandae kwa ajili ya kesho. Jambo lingine ni ile kwenye character.
Yeah.
Sababu mimi naamini kwamba mabadiliko ya teknolojia na vitu kama vile hawezi ku overtime character ya mtu. Overtime hawezi, kwamba tukiweka hapa mtu mwenye character na teknolojia hapa, still character itaendelea kushine, stand out. Kwa hiyo character mtumekana nasema kwamba kuna kitu ambacho dadangu Dabelo anaambia kwamba historia ina taratibu mbili. Either ikihukuma au ikitetea kutokana na scenario. Mfano, ndio historia yako inajumuika kwamba ni mtu wa toto. Baadaye kumbe matika kwa tumeshaacha mambo ya toto. Mkuja zako umeoa na mke wako huyu mmoja, mke wako mwanamke mmoja. Huna toto tena. Ghafla huko pa kaja kainuka bidada huko, anasema nini? Nimeuyu jamani, bebi wangu. Mimi kiwazata kimeudi video hizi ya pande, hapa alikuwa ananiruhu. Hapa alikuwa ananirazimisha. Kwenye kila kitu ndugu ni wewe, ni wewe, ni wewe. Kumbe AI imefanya haki. Sasa tunarudi kwenye historia kukukuma au kukutetea. Watu wakiangalia, hata wafungafungi kiangalia historia, anaona mbona kama hence proof. Okay, sisemi kwamba wewe ambaye uko na historia hiyo umeacha ndio endelea kutumia, hapana. I'm just trying to drive a point. Mwingine inajifunza kabisa kwamba huyu mtu ni mwaminifu. Yaani haijalishi, yaani the way ata show up mkiwa wawili, mkiwa mwenyewe, mkiwa in private and in public, ata show up the same way. An integrity, hawezi kuiba hizo kazi nyingine. Kaja mbaba hapo, anasema mimi huyu kibebi changu, picha hizo hapo maskini, video hizo hapo. Kumbe baba watu wana mihela huko, kashalipa ma AI na niliu wataalamu wa AI wamtengeneza video inaonekana kitu real. Kumbe kitu hola. Hii story inaonyesha kabisa yule dada, jamani, hana hayo mambo. Hivi kwa nini nilitoa mfano kwa dada na kaka? Isitokee niseme tu huyu kaka hana hayo mambo mabaya, kulengenda nikiwa kwa dada isionekane kidogo na nilije. Lakini okay. So historia unakuta inapotetea. Anything is possible na vitu kama hivyo. Na hapa tuongele tu kwamba uhukumiwe kwa sababu ya historia, ila tunarudi kwenye point ya kwamba character zetu sasa hivi ndio zina stand high chance ya kuelezea sisi kama sisi, lakini pia ya kutubeba kwenye maeneo ambapo yalitakiwa yatuangamize. Kwa sababu pia Mungu anaona na ati, kwa mfano unaona kama ukiangalia story ya Daniel, Daniel alipokataa ile kufatisha amri ya kwamba kuabudu yani wasiombe kwa mtu mwingine si zaidi ya kwa sababu yeye akaendelea zake. Akatupwa kwenye tundu la simba. His character, mbali na kwamba his faith, lakini his character ambayo alikuwa nayo ilimbeba pia. Yaani kwa mtu mbele ya Mungu his character spoke. Na hata ndio maana mfano akamwambia Mungu wako. Kwa mwisho siku, yaani tunafika point ambapo ni character yetu ile genuine character ambayo sio ile ya kupretend mbele za watu kwamba tumekaa hapa sio kwa sababu tunataka lipstick au ile genuine character ndio ambayo ita stand before God kwa ajili ya kumtetea. Na saa zingine sio tu kukutetea. Unajua saa zingine sometimes it's not just about you, kwa sababu ukisoma mpaka ile historia ya Daniel, unaona kwamba wale watu waliokuwa wamemchezea ule mchezo, ngome ilipogeuka haikuwahusisha wao na familia zao na wake zao na watoto wao na nini. Kwa na mimi ambacho pia ninaamini naendelea kujazibia kwenye what teach faith, let us be aware, let us know. Kuto kukubali na kutokuwa aware haimaanishi kwamba ile kitu haitotuathiri. Ila tukia aware itatusaidia namna gani we are handling ourselves, namna gani tunawaza, itatupa ile itatuwekea kuwa kwenye nafasi ya kuwa kwenye kuwa these things kinds ambazo zinafikiria nje ya kwamba mbona something you won't be too quick to just come up. What if it is 1, 2, 3, 4, 5? What if nini? Inakupa ule uwanda wa kwamba kucheki hapa, kucheki hivi. Lakini pia kingine hivyo character zetu, do we have integrity? Let us cultivate integrity. Let us cultivate great character. We are human beings falling, we are falling short. Lakini I think it's high time tuachane na mambo ya kukumbatia, wanaume tumeombea udhaifu, wanawake tumeombea udhaifu. No, we can do better than that. Kwa sababu hapo hapo kwenye ambako sio tumeombea udhaifu hivi, tumeombea udhaifu hivi, kidhani anatafuta popo pa kupenyea. Alafu tunakuja kupata hasara, ni sisi tu kwenye binadamu. Yaani sio tu wewe peke yako ambaye utapata hasara. If it's a broken family, watu wengi sana wanahusika, wanapata athari jamii kwa ujumla. Wewe ukiwezekana ni familia yako ndio ambayo iko broken, lakini kama imekuwa kile tatizo. Kwa sababu kesho kishokutwa, kuna research moja ilifanyika, inaonyesha kwamba ilifanyika Marekani. Inaonyesha kwamba watu wengi sana walioko gerezani wanafungwa jela. Wale majasusi na nini. Wengi wao zaidi ya 80% they are coming from broken family, ambazo wengi wao ni kwamba their fathers were not around. Yani they are raised either na mama tu ama bila mama bila baba, lakini kwamba lakini kwamba they are coming from broken family. What I want to say kwamba wewe unaweza kuwa na hichi kitu tu kinanihusu, lakini kumbe kinaathiri, kwa sababu yule kula menda aje amekamata jela ile ameua watu ameiba, kuna athari sana imefanya kwa inaharibu the whole process. Kwa tukiendelea ku look into our characters, kujijenga, kujimarisha, itatoka kwa inapata kwamba okay, I know, mimi jiji na mjua, this is 1, 2, 3, 4, 5. Maltimorean shapes may be, ukiona huko labda leke ofisini, kuna watu wanataka kupiga dili la rushwa. Hapo wakaja wameungana pale, wameungana wamekusanya ujiji na zaidi Ray Belinda, hapo akasema tumpate na Sam sasa. Wenyewe washakubaliana. Yaani the moment wewe kupata akasema je, nako jua kitaka umeshafeli. Kwamba out of everybody waliwaza kwamba unaweza kukubaliana na sasa na yeye. Kwa hiyo lazima ujicheki hivyo kwamba nime portray character gani mpaka mtu anaona ninaweza kukubaliana na huyu basi. Why not you think? Mtu kuna watu wengine wana audacity za kivyao vyao au ni special case. Kwa unakuta mtu ni mume wa mtu ana audacity ya kukupata. Okay. Unasema kwa mimi wenyewe kwamba nimeonaje? Anyway, kwa achana na hizo special cases. Lakini tunarudi kwenye character, personal character to develop. Personal character ndio tunaangalia kwenye namna tunavyo associate na watu, who are we associating with. Tunasikiliza vitu gani, tunaangalia vitu gani, tunakula vitu gani vya kiroho, vya kimwili, vya kiakili, vya kila namna. Ili kwenye hii dunia ya leo sasa tuweze kuwa kwenye nafasi ya kujiandaa sisi kama sisi kwa ajili ya kesho, kwa sababu kesho ni very much unknown, inabadilika in no time. Na leo naamka, kesho ishabadilika.
Very true, very true. Thank you. Mimi pia naweza tu nikataka kusema kwamba as you said, kwamba all this stuff kwamba AI is about, any it's about being or technology and all that. if it's not a bad thing at all, kwamba in totality, kwamba ni kitu tu kiovu au kibaya, it means pia kuna a good side out of it.
Yeah.
So in being aware, so to be aware from the point of what if siku moja nikatengenezwa kendo, what if nini, lakini then we can make ourselves aware of how we can use the technology.
Yeah.
Yeah, kwa ajili yetu, kwa ajili ya biashara zetu, even for the gospel pia, like how can we reach more people, how like, since kama ulivyosema hivyo kwenye almost all smartphones and let's kama ni zile za wale ambao wamekutwa na teknolojia, kwa hiyo kama zipo ambazo hazina, probably ni time itakufa tu, itabidi apate ambayo iko up to date. Kwa nadhani pia it's about time like to make ourselves aware on how we can use that, the technology kwa faida yetu sisi. Lakini hivyo is something else ambayo nimeipata pia ni kwamba let's not be quick to judge.
Yeah,
let's not be quick to judge. Let's not be quick to conclude, especially kama ni kwenye mambo ya watu wengine. Unaweza kuona tukicho, yule muhuni sana. Yule so mwaminifu and all that. Like, not to say kwamba tutampa kila mtu benefit of a doubt, lakini at least tukumbushe kwamba, what if there's something deeper than what I see here? What if there's something, cha ukweli zaidi au cha uongo zaidi. Mambo mengine yanawezekana hata hicho kilichokuwa presented hapo on the table haimwakilishi uovu wake wote. Labda you need to know more. Au kilichowakilishi hapo haiwakilishi uwema wake wote. Maana pia inaweza katengeneza kitu kimoja kama mtu anakusifia, anakuongelea mazuri, lakini probably he's not a good person for you, na hata akuongelea hiyo mazuri. So there is a lot. Kwa hiyo nadhani ndio ile muda wa naoamini kuomba that discernment, when I'm saying kuweza kujua what is real, what is fake, kwenye upande huo kuweza kudiscern, lakini pia kwenye upande tu wa kawaida kuweza kutambua majira yaliyopo, kujua tunaendaje in both ways, kwenye kujilinda, kuwalinda walio around us, lakini pia tunatumiaje kwa faida yetu. Mfano kitu like podcasters, influencers, business people, hata watu ambao wanafanya kazi maofisini, all that, hata kwa ajili ya watoto wetu, kwa sababu sasa hivyo tuna watoto tuna wanaangalia TV, sasa hivi kuna gadgets tofauti kwa ajili ya watoto, kuna tablet. Unaweza ukamnyima wewe nyumbani, lakini kuna shule sasa hivi zina require mtoto hata anachukua alipiwe sio anunulie tablet kwa ajili ya kujifunzia. Kwa hiyo yani hatupo kwenye ulimwengu tuna kusema kwamba unless you fanye homework, I don't know you fanyeje, yani sio I really don't know.
No, ila tuenori kwenye ile.
Yeah.
Mungu anisaidia kwamba we keep learning.
Yeah.
Tuone namna gani we can prepare ourselves and our kids.
Yeah, for tomorrow. Yes. So, nadhani tuendelee kukaa kwenye position ya prepare.
Yeah.
Like, we prepare ourselves.
Yeah.
We prepare our children, our kids, the people around us, and we make ourselves aware.
Mm-hmm.
And do you have anything else?
Well, just to add, kabla sijafunga kwamba kwenye hiyo, kwa mfano kuna hizo AI tunaona when we prepare ourselves kwa ajili ya kesho, pia itatuondolea sisi kwenye nafasi ya kuwa swayed na kwamba tunaona mafanikio kuzidi wengine. Kwamba unaona kitu ni fake, unaona kwamba mimi mbona sifanyi, lakini the more tunajibuild ourselves, the more God is building us and we let him build us, tunakuwa tuko kwenye nafasi ya kutokuwa moved na yani kuto kupata ile instability, mama inferiority complex hizo zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yangu naendelea kujiimarisha kwamba I am doing my best, like sinisemeji, lakini kwa mwisho sikali inatuweka kwenye nafasi ile ya kwamba sitokuwa, kwa sababu it's very easy nowadays, watu tunasemaga tu kwamba not all that you see on social media is real, sini kona the my friend, we know it is not real kwa asilimia kubwa, but yes, it disturbs us. Yani tuendelee kama moto basi.
Yeah, kwa hiyo ni kama ina display vitu ambavyo wewe mwenyewe you are eyeing for them, and you're not yet there, you can be like, okay.
Kwa mwisho siku, as much as maybe you do know that it's not real, but still disturbs your inner person. It's high time that we deal with our inner person. Because we cannot deal with the social media.
Yeah.
We cannot deal with the technology. We cannot deal with tomorrow.
Yeah.
Let us deal with our inner self. We need to say the quote disturbed. We need to say the quote treated. Na kitu ambacho, it is not even worth quoting that air time. Because it's not even real, it's not even authentic. I think we should really be serious about preparing ourselves.
Yeah. yeah guys, nadhani hatuna cha kuongezesha zaidi, lakini let's just say thank you kwa wewe ambaye umeweza kuangalia na kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. We hope and believe kwamba there is something ambacho umekipata.
Yeah.
And yeah, tusishie tu kwa labda wazungumzaji na wasikilizaji, labda ifike point tuwe watekelezaji, kwa kila mtu alichokipata kakifanyie kazi kwa nafasi alionayo na to the extent that tutakoweza kufanyia kazi. All in all, don't forget to like, subscribe, comment, share, na kutune in next week. So until next time, my name is Gigi, and just call me Gigi.
Belinda is behind the camera.
Yeah, and behind the cameras we have
SR Studio.
God bless you guys. Bye guys.
God bless you.